Yeah, 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 yeah.
Ooh, ooh,
yeah.
Fox,
man. Sarafina.
Hey, girl, you know.
Kwenye mapenzi kuna vingi unanidai.
Conscience.
Ooh, ooh, ooh. Ujanja sina. Nachupata toka kwako sija waki. Unaniliza siku za baridi sikatai bebe. Niyuma na mina jitakidi ufurai. Mapenzi ya dhati bila tambiko. Odari msafu mefunzwa miko. Ukiwa mbari na misima diko diko yako. Sidanganyi, mimi na wewe ni mwanzo mwisho. Milele pamoja tutenge kifo. Treni kigoma nimefika mwisho mama. It's just your love.
And the bumper, small waistline. Ring up on the thing, and me now waistline.
Baby, you got me looking at listening and thinking about you and me. I wanna love you properly.